Royal MT, Monica. She for me, she for me, she for me. Gero mama, iwe ndiwe katana. Mai wananga, mai usunga banja. Tono lichandikari, tinapanga chikori. Tono ntayo ya kwana, magolo na waone. It's South Town to make a good future. Dina gari antiri, obanda soma gandi. Iji gozi tsogolo latula ana atu. Azao nipobunda, usadiba masamba.
It's my time to shy. Amaina kubeza na nidona. Ataka nika angel. Ndi makakonda. I love to call. Akazanga. Shift for me. Shift for me. Nikonda, sika funa ndise feka heya. Sika na wane kuri ndine ndani. Kala nikonda mwabjole na mpwea. Akaka niye ndika mama lasi. Mwana kazi na mukonda basi. I love for to call her gazanga. She for me. My queen. Osanama. Eneo nina pasa. My time to shy. Amaina kubeza na nidona. Ataka nika angel. Ndima kakonda. I love to call. Akazanga. She for me. She for me. Hello girl, how you doing? I'm salami stop your cross comma. Ninali ni mawena wake. Amele ni mafuna dida kutoka. Been hiding a secret from you. Would you marry me? Marry me. It's my time to shy. Amaina kubeza na nidona. Ataka nika angel. Ndima kakonda. I love to call. Akazanga. I'm mine, I go better than you don't know. I'm gonna need an angel. And he make a corner. I love to call. I got a zanga. She for me. She for me.